谢的话黄土的话天家
Salibonani Balaleli, welcome back to isiZulu. I'll be your guide in helping you improve your Zulu. In this lesson, we're going to be talking about different forms of transport. Ibhasi, a bus. Imoto, a car. Isitimela, a train. Isitimela, a train. Ibhayisikili, a bicycle. Umkhumbi, a ship. Indiza, a plane. A taxi. Using numbers and colors from previous lessons, we're going to make sentences using them. Amabhasi abomvu alishumi. 10 red buses. Amabhasi abomvu alishumi. Amabhasi abomvu alishumi. Izimoto ezimhlophe ezine. 4 white cars. Izimoto ezimhlophe ezine. Izitimela eziluhlaza eziyisitshiyangalombili. 9 green trains. Izitimela eziluhlaza eziyisishiyangalombili. Izitimela eziluhlaza eziyisishiyangalombili. Amabhayisikili amnyama amabili. 2 black bicycles. Amabhayisikili amnyama amabili. Amabhayisikili amnyama amabili. Izimkhumbi. Eziluphuzi eziyisithupha. 6 yellow ships. Izimkhumbi eziphuzi eziyisithupha. Indiza ezimhlophe ezibili. Indiza ezimhlophe ezibili. 2 white planes. Amatekisi abomvu ayisikhombisa. 7 red taxis. Amatekisi abomvu ayisikhombisa. Amatekisi abomvu ayisikhombisa. Babuye ngebhasi. They came with the bus. Babuye ngebhasi. Imoto yakhe ithwala abantu abanengi. His car carries many people. Imoto yakhe ithwala abantu abanengi. Imoto yakhe ithwala abantu abanengi. Isitimela sihamba ngokushesha. A train goes fast. Isitimela sihamba ngokushesha. Isitimela sihamba ngokushesha. Bahambe ngamabhayisikili. They went with bicycles. Bahambe ngamabhayisikili. Bahambe ngamabhayisikili. Ngawubona umkhumbi. I saw the ship. Ngawubona umkhumbi. Ngawubona umkhumbi. Wahamba ngendiza. He went with a train. Wahamba ngendiza. Wahamba ngendiza. Gibela itekisi. Get on the taxi. Gibela itekisi. Gibela itekisi. Get on the taxi. That's the end of today's lesson. I hope you've enjoyed it. Please don't forget to email me at zulumaiden@live.com. That's zulumaiden@live.com if you have any questions, comments, or suggestions. Thank you. Bye.